teddi faydi on bo fay fay dos tutama ni gondo yewtere activité jeune dou ne kala cakite yontere hande de ala chapani tatti lewru me hitande 2021 wona ne ga fandu hala on Oumar Wegol e Mamadou Sama Seku den jawno fere no badda
mi de selli basa ala sembe seku
ay wa ko jawna mi limbosto hannen
so watti jungal limbosto dum non leedi me den di wori nyaloma hande landi ki suka wonbe to sigaso to wo so woddo koliti wiide dum ko wete coup d'etat wayltinde laamu on naban leedi ni cagal ta woddo do koliti suka kan kan halfine leedi ndi nyaloma hande no tagal muden kala hono yubugo tagal muden kala hono windade ko nuddita ravek yalla na heba carte nina ko do hani timmude le chapantete go lewru me handu nokku nuddita yoro so suka be do gonde yaton be be kaaja watto be yide timminire birki sembe tandi
jawno fere nyantu suka to do jokol be holiti ben hakilaji mabbe do ala halinde wulli wakka juno
non wori so wobbe koliti wiide wayltingo laamo dum naban leedi ndi cagal tan yogabe do koliti wiide suka ben kan hayfinede leedi ndi wattu juno kebben suka be sigaso be ko be bisi do hen asitu kanti.
Je peux dire tellement que j'aime ce pays-là.
Il y a un lady Nissan, 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 il y a un lady
Nissan, il ben ko wete ravek dum woni joni be wutude be timman nyande altenere chapantati go leru me warono do do leddi fuf
sembe seku to yoro soto joni fuf suka be puddi yotta ton hollita wede be kewi ton wakkati fundarto yobbe royo muden carte nina wobbe kolliti wi dana kaaja jaati wotto be ide ke en ko bi do hen kejare meden gondo nokku no dirte do yoro so Ali Haidara
nana carte
nina amon joni so gonga o le nyaro mo hande o ka do yafa hebe de fi wono do ila 7h jonne 10h wari keba hebu deji di faho ngaro wadde rafek nyalomo hande sa wala carton mina na derewol kolito wadde rafek ada wawi hebude titalaji fahiwre dawol mana hande do mi tajjori mi yul photo chuudi tammi hebaay yubbaade sa wala deji hande a cesta ken di
fali guap en jahanna yotore meden min magga jawno fere min magga meda yonde do yontere jahanna naba en to sigastun bangal kabar mutu taxi di jirudo sane le ngalurende
ko hewe sukabe fu sembe ceku njari bangal donude mutu ngay taxi nyalomo hande be mbi dun lati sababu so be kibi ton golleji do wobbe kolliti ciagal so jobbi gal musa adi dan bay hebru ko burti temede jeego le nyaloma fu hono fu sukabe gonde gollirton o do golle kedden kanko Assetou Kanté ko hebni en do hen to faccitango Ousmane Niali Boule e Ali Cissé
sigazo wattu gon en joni o le ngende ndi tatteji fu mutu taxi ngaji ko buri hewde fu yo sukabe woni donnobe de e wibi e sukabe ko sabi binbe wadde o golle ana hewi
mi a to andura mutu taxi
rafi hebu gol ko golla yippi kan latade donno mutu taxi golle o ana walla kam darnaade saddawuyam mi soodi mutu an o jeddi lewru masbitin mbiɗe jogi diplôme am paɗe an heddade cuuɗi ni tan immaade darade koyɗe am yalla dañe ko keɓan mi hoore am
honno golle fuu o golle du wona ko yaafi ɓe sukaɓe donnoɓe mutuŋaji kolliti wiide ana keɓa tiɗɗallaji wattuji yogaji
saatu ni won tiɗɗallaji kinoji hakkunde am e police en ɓe mi e yimɓe ɓe ɓama minɓe torɗo fuu wala hakkunde am sabi mutu o min jeeyi yimɓele gollnoɓe yimɓe woɓɓe jeeɓe mutuji ɗi wajiɓe juuɗe mumen hokkudeɓe adadu jawɗi ñalawma fu won passé moɓe jaɓata naɓirde yimɓe minen kamɓe ɗe mbawi jaɓude
fu e tawede client ɓe ka jetti dorboɓe mutuŋaji ɗi ley guindi sigaso ndi saabi ɗum waɗi fa yawara maɓɓe yaafa ley guindi ndi
mutu taxi ngayi ɗi sultini e forati fuu wala hen saabi sa donno mutu ma wattan kaski ma neɗɗo gatto kaski mo naɓata nokku aɗa wawi naɓude ɗum tawi torɗo fuu wala
mairi odu yetti wargol mutu taxi ngaji ley guindi sigaso ndi ka e wi muɗum golle o saye fuu joinaka dow muɗum tafon ɓe darta ɓe gollida e syndicat joom e mutu taxi ngaji yalla ɓe joina sariyaji dow kabaru muɗum wonno ko Assetou Kanté heɓini studio tamani iwde sigaso
Oumar Wegol jawno fere mbiyan tariki amen hande naba en nokku lollirɗo mbiyan naba en sukaso mbiyan lollirɗo cité Kenedougou
wonko andan ɗalle oɗo tariki seeɗana sembe seku
wala ko andafo cunoka fasa ɓeɗen kam famude
ayo fa en fu ɓeydiriɗen dow hen faamu keɗɗen goote jeyatto sigaso noddirteɗo cemugo André Sanogo yo jangguino gonɗo foftere komo sifi dow henna
ibamen mali kono sigaso
aɗa nana le mali ana wiye sigaso Kenedougou wona ɗum woni nokku o ana hecciɗi farde sénophobe warde doɗa le nuku o samonobe joddino do illa tarngu jeddabo samonobe sini ana jootindira beteji mbiyan ko fay dum woni jamwali nabe mbi cene yogabe dum biya kene cene fobe ngari joodi le samonobe cene fobe du amin de joodore samonobe wiide kene sini anani cene fore kene na samonore kene dum woni jamwali dum sabi julabe juube burkina walde joodade do kanyen du puddi wiide kene dugu wuro kene dum samonore non dum wana fi cene fore wana du bomarankore himbe pama don do yo gendi samonobe non samonobe andi siri gendindi
kulay gindobe samgo de bulu
e jahanna yotor medan birki samba chaldi jono fere bangal mudu hande e bende do yontere memon hala debbo jeyado gundam to lamu tumbutu
non wori o monodire fadimata sango dub mo kanambare e dubbi noke e jetti wattu jono holi tamu yeddu yom arbitre non arbitre debbo kanko debbo arane lamu fedde mabbe de no dirston zin sambre international de no holi tira unide fa kedon famde yalla mo woni o do debbo kedden kedjade meden gondo fa nokku no dirte dum gundam ko e ndo en do faccitango ali cisse ousmane mali
fadimata sango yo jande juju yakou wadi mo jogi maîtrise droit international public kanye diplôme monsieur yakou institut de formation des maîtres jande anglais le ko yida an hen haro chaldi ko fuddi il o mo woni second cycle fadima ko nadde chagal mun district football club gundam ko sakdiri latade arbitre andado
second cycle
ila no gonno mi école second cycle mi de fianno ballon le équipe mondo e sous l'école ko jottino lycée ko dum ne waranno volet mi ne waranno sport ngay goddi jella mi de heddoro chellal le chaldi
la forme
fu etawede o golle o wat wadirta dum cagalte allahji sabi hudi tiwidi wat fu o manana bondi do makko ka dum etawede hatta mo jukkinde golle makko o fa o lato ko yidi latade
ko woni bangal gite yimbe ka anatiidi sanni buri fu so a debbo ngaro sport a yirata ka no muddi
woni ko almudu mahamman bangu hebe ni studio tamani jude gundam
jano fere bangal championnat leedi ndi mbiyan tamaado jogani min jawabu e leen mbiyan karutal sappo jeddo bangal
le nyalawma sappo jeddo bo sembe seko anni dum woni fedde ne dum dirte stade malien de bamako nde hawi yes kita 4-1 yes buguni kanyen el sepa ngaddi 1-1 asom du real de bamako du hawi asom 1-0
dama won matchuji tartadi yontre warore nde
a wo fay fi nyanade kulli koro waran fiire isface yele olympique du waran fiire 11 créateurs de nyare la joli bad waran fiire as bakari jam
non timita yotra mede hande de jawon fe
non birete sembe seku so maggu wedi tan dum yoni bilede suka be kala do golle mali fo e mangal mudu en joti be sanne wattu jono en kertniki jotali be suka be hidi be men fa nokku no dirter o konna fa ndefan je fe nokku yotra mede tuso grandeur war do e seda